ni safari, naisi bado niko kwenye foleni. Sina gashekeri, naishia kura na mitani. Nicheze kamali, nikipata chotukale nyumbani. Nina wazambali, ni matatizo kwangu yatakwishani. Karima, naisi kama bado unanionea. Karima, mbona zangu masha wameaotea. Emola, naisi kama bado unanichukia. Baba, kusali kote bado mikapuku, minaumia.
Emorea, nihurumie na mimi. Nijalie, Emora, nijalie na mimi. Nihulumie, Emora, nihurumie na mimi. Nijalie, Emora, nisaidie na mimi.
Nishakwenda sindo kurusha mitumba, lakini mambo yangu bado yanayumba. Nishakwenda mie mpaka kwa waganga, lakini mambo yangu bado yanayumba. Nimeshajaribu kuuza karanga, lakini mambo yangu bado yanayumba. Nishajaribu kuimba muziki,
lakini mambo yangu bado yanayumba.
Ni yale yale, ni vile vile. Ni yale yale, hayabadiliki mambo. Karima, nahisi kama bado unanionea. Karima, mbona zangu masha wameaotea. Emola, nahisi kama bado unanichukia. Baba, kusali kote bado mikapuku, minaumia.
Emora, nihurumie na mimi. Nijalie, Emora, nijalie na mimi. Nihurumie, Emora, nihurumie na mimi. Nijalie, Emora, nisaidie na mimi.
Nine Records.